ilmaha markay hore ka dhashaan talaalka ka hortaga shanta cudur ee loo yaqaano pentavalent, kaas oo loogu talagalay inay ka hortagaan cudurada sida gowracatada, xiiqdeerta, teetanada, cagaarshowga, hepatitiska iyo influenza la siiyo markii ilmaha 3 jeer ay jiraan. Marka koowaad, la siiyo ilmaha marka ay jiraan 6 isbuuc. Marka labaad, la siiyo ilmaha marka ay jiraan 10 isbuuc. Marka saddexaad, la siiyo ilmaha marka ay jiraan 14 isbuuc. Talaalka jadeecada oo la siin doona 2 mar oo kala ah marka ilmaha ay gaaraan 9 bilood iyo marka ilmaha ay gaaraan sanadii 3 bilood. Fiiro gaar ah, haddii magaalada aad joogtid ay ka dilaacdo cudurka jadeecada ilmo kasta oo da'doodu gaarto ama ka weyn tahay 6 bilood, waa in laga talaalaa talaalka jadeecada.
Soo gudbinta fariinta wacyigelinta ee daryeelka bulshada ayaa waxay kaga timid hay-adda Human Development Council HDC oo kaashanaysa hay-adaha UNFPA iyo USAID. Waxaana fariintan aad ka dhageysanaysaan warbaahinta Markabley Baardheer, hirkeeda FM 88.8 MHz. Mahadsanidiin.